first of all, girl, I like the thing that you do to me, cause you make my heart feel with joy. And I can't deny umenishika mi kwanza kumwili mpagaro. Tafarani ani, tabani ani ni wako. Nachotamani ujue, I've seen some beautiful girls, but nobody. Baby, nobody fall like you. Nobody fall like you. Homie, I've seen some beautiful girls, but nobody. Baby, nobody fall like you. Nobody fall like you.
Kila wambiesha penda ya
Oja ye.
Oi me penda ya
Baby Jaya.
Isha penda ya
Oja ye.
Ime penda ya
Baby Jaya.
Wambiesha penda ya
Oja ye.
Ime penda ya
Baby Jaya.
Isha penda ya
Oja ye.
Ime penda ya
Baby Jaya.
Now, why you feel so sweet now? The way you bounce all over me, you bounce all over me. Oh, oh, oh. Eh, wanasubiri kuachika wambie sisi bado. Sisi bado, babe. I hope you're there so now. The way you're there so you. Mamba kuchiti na kusina. Sije niacha kwa fitina. Oh baby oh, oh. Jo mapenzi ni ya wawili baby. Sije watatu atayari oh.
I've seen some beautiful girl.
Beautiful girl.
Isha penda ya
Oja ye.
Oime penda ya
Baby Jaya.
Isha penda ya
Oja ye.
Ime penda ya
Baby Jaya.
Wambisha penda ya
Oja ye.
Ime penda ya
Baby Jaya.
Isha penda ya
Oja ye.
Ime penda ya
Baby Jaya.